This is the African Music Mix on the Voice of America.
Commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
I'm coming. Oh, 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 oh. Mama, keep on working. keep the drinks I'm coming, yo.
Everything's so sweet. Yeah. Oh, I'm so differential.
You're listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
For town, you know they look proper. Make you come, I go find you some two-door jack. If you feel like my, we go open some cool chop bar. 0224442 45. Tally, that be the number how they use for life. I dey give every chick they look alright. Ever since then times we had to do foresight. But since the day we I look your eyes, down to your belly, down to your thighs. Even if I go make macho to your guy go far, could trust me, I go do or die. School daughter, what you want know, we think you go do runner. Make her show you how to score like a footballer. Show them say you get flex, you be cool brother. We know they like guy, you for do burger. You be the rabbit plus if they move on. You go practice same sex, you go use rubber. Pulling trouble, mona. I bet you know that be the new formula. And I bet you didn't know that's a new drug guy. You show me how to score, go through corner. But most rappers, they do more stuff. For the boot inside, and they do wonders. Charlie, my last life with two number. If you something, something, call the boot gutter.
Pulling trouble, mona.
Analysis and information, visit our website, voaafrica.com. That's voaafrica.com. We're always there for you.
Tope jina lako.
Achana nao.
Mtu anataka umkose Mungu wako.
Achana nao.
Wanataka potosha dira yako.
Sema achana nao. Nafungua ubongo na toa fikra za utumwa kichwani. Kipawa chatoka kwa Mola wala sijatumia ubani. Sistapiki kupata chato watu na gani la butani. Rapu biashara bwana ila angalia usipate sala. Kuuza vitumbua pipi mandazi zote biashara. Usidharau hizo biashara watu watakuangushia msala. Wasomi wengi wamesoma kwa kutumia hizo biashara. Mashahiri sibatishi na nitauza nyingi na kala. Na sio utani nyota kwangu muonekana biashara. Wanago ni rafiki zangu tena wakina. Wewe uliza maswali mengi majibu mimi sina. Nakupa rap shule mashairi yangu yana vina.
Watu wanachoka sana juu yangu.
Achana nao.
Wanapaka tope jina langu.
Achana nao.
Wanataka nimkose Mungu wangu.
Achana nao.
Wanataka potosha dila yangu.
Achana nao. Watu wanachoka sana juu yako.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana nao.
Watu wanataka umkose Mungu wako.
Achana nao.
Potosha dira
yako. Sema achana nao.
Mimi akina biashara ndo ajira. Kama nyimbo za muziki basi weka subira. Sista piku pata jina. Watu wanapata sira. Waleta choke binafsi na kupanda miziza fitna. Kwa nini tusihishi kama dogo na pina. Alichoke tupe mambo tukati.
Wanachoke binafsi. Achana nao. Sista pie. Achana nao. Wanachoke binafsi.
Achana nao, money brain, yeah. Azifai, hizo chuki binafsi. Azifai, masela wote, yeah. Azifai, hizo chuki binafsi. Azifai, tuziacheni,
yeah. Wakita mabasupe kwenye stage wanguke. So kwamba najua kurapu tu, hata kurusha tu. Awataki tuisho nataka tuke Amiti nipe biti kwa mashairi na wakurupushe Nikate mizi za fitina mizigyo ni rono ni shushe Staki kizuizi mbere yangu Wata mtu uwi ni wangushi Watu wanachoka sana juu yangu
Achana now
Wana paka tope jina langu
Achana now
Watu wanataka ni mkosemu wangu
Achana now
Wanataka potosha dila yangu
Achana now Watu wanachoka sana juu yako
Achana now
Watu wanapaka tope jina lako
Achana now
Watu wanataka mkosemu wako
Achana now
Watu wanataka potosha dila yako
Nasema achana now
kwa mola kama kito rumuniwa ni sawa na skali vitani abadili nia ongeza bidii kwenye stage sufficient njia funga masikio fanya utakavyo kwa nia sikiliza ushauri wa watu panapotakiwa ufikirie kwa kina kisha tunga jumbe kwa vina wapo wengi wanasema kwao wapate jina
acha sema atakavyo kwangu mimi
anadhisini binafsi acha na nao sister p acha na nao Wana chuki binafsi Achana nao Money brain eh. Usiwafate Wenye chuki binafsi Usiwafate Sister P eh. Usiwafate Wenye chuki binafsi Usiwafate Money brain eh.
No test your recipe around the African music mix on the VOA.
Magalina, Magalina.
Hey, my baby. Mi kera tene u sena beti miso. Ti ene na mo mama.
you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Salisaka bato, moka poso ato pesio, moke nese liboso, papa papa mama bileke, ya solo toni miye, to sengi senanzambe, abakisela yo mikolo, to sengi senanzambe, abakisela yo mapamboli, iyo yo mona papa trise,
pepe ama samba kinwani,
iyo yo mona papa trise,
chansi
Titile Valois, Tengi Maya, Inoila.
Titi Kimwani, millionaire congolais.
Pierre Pinda, Alaf Molala.
Osa Motina, Miyazambe.
Gaïta Mwana Kassala, Ramazani Kouita.
Didi Misolo, Mwana Kama Kinshasa. Montoire et Dikini, toujours la top.
Matuda Mandaki.
Lelo, lelo, na kase mawara. Sangona yo etambo, limo, kilimo, bimba. Didi, kinwani, okarisia. Lisunye pana yo, eza, kome, bonjuma.
Chic Trésor. Apati Mobali Nico Ekiki Mamuli Oyo Bila Mola Papa Zedengues Ali Yadi no 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 Bienvenue Kamba Apocalypse 22 Puisa, le dit mon vélo. Colonel Van, on a autant jamais respecté la nature de la musique. Maman de la, le déchet, c'est l'équipe. Yavamou, pour les lisa maté, yaya, pardon.
The African Music Mix. The best African music is right here.
Yes.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور قلبك ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمن فيني قلبك ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمن فيني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك
يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي
playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Fondo capaco bomba.
The music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Mali, men mo di e polo ai mo vola ma.
I'm gonna go.